khona manje allo awisikoti South Africa uma olwa khona umqabulo wamakethe angobuba no stop and go hey yaqhamalaza iTLB awuyakhoka uthembi xifi xifi xifi
Zeg.